Somali Canadian Youth Center, the Badana School, Imano Gudidano Kujira, Settlement Workers of Kujira, Hakujira City Councillors of Kujira, Judges of Kujira, what school that Imana, Hakana Debatonica Delia, the High Soto, Hakamit and Mentorship Programs as Samena, Leadership Training as Samena, a program Yakasamena City Hall, and Novo Imadan, that Badan or Hidivano, the Kala or Wadan Kofadan Ukapin in a Delia, the Hakabastan Tari Fielova. waxaa qabanaayo kale waaridiinta dibaatooyinka haysto xagga maxkamadaha information session saasina maxkamadaha u raacnaa dhalinyarada xabsiga ku jirna waa u tagnaa anakana advocacy xaggooda ka sameynaa ani barnaamijka waxaan qaabilsanahay xagga educationka soo waxaan ka shaqeeyay wax badan school boardka ugu weyn magaalada Ottawa aan 7 sano ka shaqeeyay soo dhalinyaradaas anigana markay casharadooda dhameystaan mentorship programs u sameeyaa waxaan wax barashada aan wax badan uga qabtay markaan ka bilaabay iskuulka sare class 9aad waxa home club yar ka furay xaafadayda shaqadaas ka bilaabtay in aan wax barashada aan laftigeyga xogta saaray dhalinyaradana u sheegay faa'iidadiisa
ilaa hadda dadaalada aad wado ee wax loogu qabanayo Soomaalida halka ee Orowa gaar ahaan dhalinyarada maxaa faa'iido ka aragtay maxay wax tar ah oo ay yeesheen dadaaladii
dalaladu waxa ka mid ah dhalinyarada badanaa wax u dhigi jiray ama mentorship programs ku dhigi jiray jaamacada ee ka baxeen shaqooyin fiican xagga dawladda xagga non-profit sector ka xagga IT-ga dhalinyaradaas laftigooda community-yashooda ku noqday oo dhalinyarada laftigooda workshops sameynayso xaggoodana waxaa siinaynaa time to be a leader
waa tahay ayagoo saabal dadaalada aad wadaan maxay ka tari karaan dhibaatooyinka dhalinyarada haysta ma aha shaqo la'aan iyo waxbarasho keliya dhibaatooyin kala jiro dilalka ay ka mid yihiin wacyigelin noocyeed siisan oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dilalka la xiriira
ana waxaan ku jiraa waxa la dhaho Arwa Police Community Authority Council so waxaan ka shaqeeyaa visible minority community asha Soomaali ka mid ah in la shiraan booliska ee u shaqeeyaan dhibaatooyinka Soomaaran aan aan fiirana waxyaalaha ka qaban karaan booliska because waxaa jira crimes badan oo weli la helin solution so waxaan isku taxalujaa inaan isku keeno
waxaan markii dadaladiina maxay tari karaan oo dhijilalka markii laga hadlo
waxay tari karaan investigation-ada dib u furi karaan community-ga siin karaan advice habka dhalinyarada information-ada hayaan habka open stage space ula hadli karaan booliiska oo dhibaatooyinkooda uga sheekeyn karaan waxay siin karaan waalidiinta information iyo advocacy xaggoodana dhalinyarada kale iyo waalidiinta kale xaafadooda degan ee wax uga sheegi karaan oo uga faa'iidi karaan
waxaa jira dhibaatooyin kordaya oo la xiriira bulshooyinka kala duwan Soomaalida ay ka mid tahay sida cudurrada dhimirka Soomaalida inta badan cudurrada dhimirka barnaamijyada la xiriira aad ayay u shahaashadaan ama ay u qarsadaan ma sameeyaan wacyigelin dhankaas la xiriira hadii aad sameeyaan wacyigelin noocee ah sameeyaan
waxaa la shaqeynaa terapistiyaal oo ku saabsan oo ku takhasusay xagga mental health-ka so waxaan siinaa an opportunity qofka service-ga u sharxa programyada available-ka inihiin ee dhalinyarada wax uga qaban karaan because dhalinyarada haddana haysan qof oo isku afiyeen ama qof inta wax badan ka shaqeeya oo yaqaana dhibaatooyinka ka jira ma heli karaan opportunity ka shaqeeyaan wax faa'iidaan waxyaalaha haystaan berita maala uga bixi karaan
waxa ugu dambeyntii sidee dhibaatooyinka guud ee dhalinyarada lagu xallin karaa ama lagu soo afjari karaa
waxaa u malayn karaa waxay ka bilaaban kartaa waxbarashada waxay ka bilaaban kartaa waalidka waxay ka bilaaban kartaa dhalinyarada laftigoodii oo wax bartay inay dhalinyaradaas kale wax u faa'iidaan waxay ka bilaaban kartaa dhalinyarada inay volunteering ka bilaabaan beri kamaale ee shaqooyin fiican uga helaan waxay ka bilaaban kartaa dhalinyarada inay ogaadaan waxyaalaha iyaga ku fiican yihiin oo beri kamaale waxaa training iyo skills-kooda xoojiyaan sida beri kamaale shaqo fiican iyo wax fiican iyo taariikh fiican ay uga tagaan beri kamaale magaalada ay ku soo koreen.